tekereza iyo ntegenyine nagukunda na urabizi ibyo uvuga biha agaciro ijambo nangari n'ishavu iyo nseze iyo utashye umva ngeze rongo umva ngukumbuye umva wagaruka tugakomeza tukiganirira ariko ntibinshobokera nyamara amagambo nkunda kuvuga ni wowe wiganzamo urukundo ni rwinshi rurenga n'ukunsaza nawasa nawe ku isi ufite umwihariko bahora bakunziza kandi se nakubaho niyo batekebuye igahinduka maze yewe sineze guhara babwire. Oh yeah, now.